The customer you're trying to reach is not available. Please call back 1982.
It's Lagos on my brain.
Timala, Timala, Masika Konka Miza Gamala. Uluma, Uluma, Timona Tenanda Kuyusa. Kaleso bimanyi nakola naye tondeka kunyolwa ani nziridamu nemanyi olumu kulumya naye wekube mutima obanze ndasakwakinze kubanga kunjagala abeera tanyagala ebambeera mukama litugabira empeera kijukira wanyimba gyobeera from the first time ngokunonya gyobeera. Era wafuna ya beno baby liko mkenke te wali na tabu mpalo mbafe gali chamo weno gazabu na ye wande kambu swabu ni mikwano jinsunga na tindaka na labu chimala, chimala mazika konka miza kamala uluma, uluma Timona tena nakuyusa kati viridamu kaleso bimanyi nakola naye tondeka kunyolwa ani nziridamu nemanyi olumu kulumya naye wekube mutima ebambeera mukama litugabira empeera sijukira wanimba gyobeera. And it's a Lagos production. Wicked rhymes, the lyrical divine, yeah.